chanze ne musaba tubula muwanga butambuze kera kuma chanze ne musaba tumukama balaba bakakanyono nzena funye daddy daddy katonda wange ye daddy daddy ono nzena funye daddy daddy katonda wange ye daddy daddy ono nzena funye daddy daddy katonda wange ye daddy daddy ono nzena funye daddy daddy katonda wange ye daddy daddy ono natandi kampola labanga banzalawa yobanjo gerera mbusi mareko katonda wange yali awulira katonda wange nzena ndwaniro no wagala wono teri agurawo wagula wono teri agarawo ali kulujirwa konkona ugulire yesu ayingire nze wange namukiriza mubulamu bwange namukiriza mufamire yange namukiriza namukirize wange byachuka nze wange namukiriza mubana bange namukiriza mirimu jange ne mutekamu namukirize wange byachuka nze nafunye daddy daddy katonda wange ye daddy daddy ono nze nafunye daddy daddy katonda wange ye daddy daddy ono nze nafunye daddy daddy katonda wange ye daddy daddy ono nze nafunye daddy daddy katonda wange ye daddy daddy ono we bankuba ku mutwe yanyu musa nemfukamira ku macha ne musaba nesala zange nze nazidamu nchizute ye daddy wange omuchala wasobola okuleka neba wasobola okuleka nayo no yesu no yatakuleka katonda wafe ye daddy wafe nze nafunye daddy daddy katonda wange ye daddy daddy ono nze nafunye daddy daddy katonda wange ye daddy daddy ono nze nafunye daddy daddy katonda wange ye daddy daddy ono nze nafunye daddy daddy katonda wange ye daddy daddy ono abantu bense no bansobera katolina sente gwete bakulaba ozifuna tegwene bakulaba naye katonda ye aberawo abantu bense no bansobera da katolina gwete bakulaba olufuna gwe ne bakulaba naye katonda ye aberawo ne bwe nalwala korona yaberawo ne bwe bandoganze yaberawo ne mu maziga mangi yaberawo nze nkizudde ye daddy wange ye muwonya w'obulamu bwange buno ye komanda w'obulamu bwange buno ye komanda ku testi alingi yavuga vuga obulamu bwange nze nafunye daddy daddy katonda wange ye daddy daddy ono nze nafunye daddy daddy katonda wange ye daddy daddy ono nze nafunye daddy daddy katonda wange ye daddy daddy ono nze nafunye daddy daddy katonda wange ye daddy daddy ono katonda wange ye daddy daddy ono katonda wange ye daddy daddy ono nze nafunye daddy daddy.